www.kwachadivine.com.
Yeah. Daniels Lumbi.
It's Studio 24.
You're sick. Yes. Inalimana, otaika, osokera, olowelela. Kumarelo, gati poza, onanimbuye ndazitolela. Inalintawi ya kusaziwa, kumarelo ndaziwa. Inakomewa ndizanzigo, osaziwa ndizosara. Ndakita zambiri zoipa ah, pano nangofika nopotopa pono ndakwela bamaso panumbu ndikufuna yenu mulamulire ndirandila nimbuye ndirandila nitate
Panda kotela maukulu wano mweo mbuye ndabwelela mutengo la mulilo wanse kwa ino satiteka poti zochita zaoyipayo kwa ino sizoteka ngati Mr. Kama ndikaleso mlendo wanu nkosa zoso jela ndikaleso mlembi wanu jitani nane mbuye mene mutafunile aona zanga ukalistia mene nditafunile dima pizika ndizochi mwisa ngati nchenche daona fana wa malawa zala ndile jenje kuyambo lendo wanu mbuye siji nzucho kweka ndiku mana ndisambili maeselo za sempeka ukandisia muma chimo ndibu Welela so again sindufuna kukala so nzake wako ken kukala nzanu baba panos what I mean in the name of Father God I pray amen.
www.kwachadivine.com